ento zifunye moto kofunye omasanyu mubera ebyeseno ne katondo mudeko gumikiriza bipeshe ebyeseno imala nebigwawo obwakabaka mukulu tebugwawo nyugume osinze linya lye kumikiriza bipeshe ebyeseno imala nebigwawo obwakabaka mukulu tebugwawo osanyugume osinze linya lye Jotambulamu nokogerako kwekulaga empisa zo singasi mutonzi singasi kisache ketwandi badeno bulamu lwakito musinza katonda tumusinzenga ngeri joweisamu jotambulamu nokogerako kwekulaga sazo singasi mutonzi singasi kisache ketwani badeno bulamu lwakito musinza katonda tumusinzenga kumikiriza bipeshe ebyeseno imala nebigwawo Bipeshe ebyeseno imala nebigwawo obwakabaka mukulu tebugwawo sankala kuli musanyukume osinze linya lye.